Wali try kunichorea kama Disney cartoon. Opponent nikina nani kani sisi uta lose. Sichukui ukinipea mina insist kuchoose. Na mtiaji pigwa block na kudismiss for good. Story yangu wa ujui so usibonge kuyusu. Mali nifika holy shuku stafika mali niko. Kuna njeve niko indoors. Na painting joker baya kauni nyonya kaki pin pop. Boy msimpo niko rito. Niomba sana niwena zangu nisiwai kuwabega. Niwaombe hadi cheda. Watiaji bado wengi miwaona macho leza. Ni makali no chesa. Punguza pressure za dunia usijifanye we ni member. Juu tike ndo kusema. Najua tulikatsiana lakini napombea mema. Mama said hate no man. Juu ya kesho huya juu ikatapile itaburuka. Ain't no love in the ends man. Ain't no love in the ends. Laugh now cry later. Mama saw me on TV. Akasema my son keep going now believe. Haiwezi kuja hivo easy. When you star, when you star, when you mfalme kazini. Sinitike, 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 sinititike, sinitititike, sinitike, 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 sinitititike, sinitititike. Tike ni fam siyo mbogi. Tike ni fam members only. And if a man try test when they don't be one on one, let's see what's it gon' be. Smooth, jumi bazenga, sinanga rush. Leta noti tupu si dai mambao madansi. In other words, money talks. Achana inside and takafunga hadi nyuze sura juu ya Forbes. I play my role, jaja open doors. Na do more with less, nishage uka boss. Sacrifice no ni rise in life I chose. Sini tike ndiyo slogan toka nae to ghost. Si usiki na si bodha kasi die in a ghost. Kwa ijiji mina omba nisi why take a loss. Take caution na ujichunge uki try approach. Nimepiga fila ndechu na mapolo shots. Sinitike, 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 sinitike.